This is a remix, the best thing. Kapimbo. Mapenzi yanaumiza sio siri. Time na wekeza unaniliza sio diri. Na furaha ya kugiza sio kweli. Mapenzi ya bata mzinga kutu we unawaza shilling. We sio mchoyo kamanzi wa young D. Mama uchagui riko usha date na dogo D. Na kila time huko double C solo. Umesha move mpaka daa kuchili na mzee zolo. Nkikwambia we unadai kisa kidoti we ni boke ila unajita joketi. Mara hoja hoteli yako ni bab kubo. Na shoka za dangote unafanya kwa bay kubo. Ata nkifosibo nipende no haitawezekana. Ni bora ni kwache wende cause isha shindikana. Teacher punguza sticky dentist ungia gola. Staki mweza ntaka jua mwenzako ntumia solo. Shikaji zangu kwa furaha wanagonga cheers kisa love sina happy midele na mwaga cheers. Juice nimefuma texti jina umesefu misi kapteni ikumbe swafande ni chabash. Hatuna better day dead or go far away. Hata ukikosa wombi radhi kwako it's okay. Ushani geuza mafungu wa nyanya visa mama dele mime unani changanya why.
Inatosha. Inatosha. Inatosha.
Nimechoka kuifazi jasho kwa mtu hasone thamini. Sio jana leo, paka kesho sito kuamini. Hauti simekua nyingi una time hata na mimi. Kosa langu sio lako kozi nimeponzo na ulimi. Unanita baby baby kumbe unanichora. Ukiona wenzako unaniponda unanichura. Unajona mwema kumbe nyoka haina swila. Puna kubebe mzigo mateke kwangu ndio ujira. Menipa sifa mbaya mbele ya wenzangu. Bora ni kwache uende ni baki na hamzangu. Nislaum sana mazao ya mbegu yangu yote chisa sina jeans na lia na moyo wangu. My pen's very risky. Bola ninywe whiskey. Nikipata steam nitapepea. City racks kwenye lifti. Bola ntafte bichi. Nikipata joto nitapepea. Nisinge gain bila penny ma. Nashukuru umenipa funzo nimejifunza ma ha. Siwezi sema sitopenda tena. Hila nitatafuta na nipenda sana. How love mama sija juu mapenzi. No, no, penye miti hapana wajenzi. Nimevuka mishale mingi nyanyi. Bora ni amepoli kwa mapenzi ya kuchole shana.
Inatosha.
Kifipu na ngata steam. Hamu hina kuisha mnipi kitu na chotaka mama.
Inatosha.
Nibora ni kwacha wende tu. Kubali kushindwa tu. Labda nitampata mama.
Inatosha.
Sababu mwona ni drive kama grace kama cheese. Kila siku au nipi time.
The beach, baby.
And the good work has been done by the people.
The mix killer.